swag music don't know.
But get on the beat, boy.
Call me Mr. Jang. Young Rock.
Kuluba omutu na ufetu wangasi kumwa.
Aluizi magu samaya. Aluizi magu samaya. Magona kulibona bukubana. Emi weki magu samaya. Kono koni sovani bizanga bukwana. Aluizi magu samaya. Magona kulibona wanana. Emi weki magu samaya. Kono koni sovani bizanga bakulu. Kuluba umutu na ufetu wanga siku mwa. Aluizi magu samaya. Hey, VMK2, Mr. Shine. Young luck on this one. Tulea tumon. Anyway, kizalu wana magu samaya mwazibaka. Yosike I got you. Zebra Paul. Centrate, host boy, my B. Kenya Sapada, Chanksi boy, Kanso, Naske, I got you. Chile. Okay, Kimako Mbonyo, Wachezai.
LGSWAT Music.com.